makutano ya chama, tukakutana na mheshimiwa Ngoya na nikamuelezea, nikamwambia mimi kama kijana, kama mkaazi wa Bungoma, ninyembe gavana wa hadhi wa jimbo la Bungoma. Na mheshimiwa Ngoya tukajuana kutoka hapo. Na sisi kama wanachama wa Ford Kenya, hasa mimi profesa mheshimiwa Munyinyi, kama si huyo Ngoya aliwakalasa nemi na nanonge gavana wa jimbo la Bungoma. That is why nilisema liwe liwalo, lazima niche niha la nano na mheshimiwa Ngoya tuzike mama, kwa sababu yeye ametuzungulia sana kama sisi viongozi wenye tumekuwa elected kwa chama cha Ford Kenya. Na nilikuwa nimekesha hapo chini, naona ni halasi, naona ndio mheshimiwa Munyinyi wale profesa Henjata. Maana rekele si Ngoya na aroma roma. Naeleza kama kwa ke family yewe. Naeleza vile alipata kipenzi kyake 1965. Ile frau umekuwa naye na aroma roma kama kwa komu haye wewe. That shows the love that mzee Ngoya had kwa mama Agnes. Tafadhali mpigie makofi. Ngoya kama kueleza bula na kumuolela. Ngeomu haye wewe kama nyola, ngevama kumenya, ngevama kuenja kimia ndune ne. Mzee Ngoya na watoto wako wote, mimi nataka kuambia kama governor mpili wa jimbo la Bungoma na serikali yangu, sisi tutasimama na wewe.
Ndakwa Kisumu ndio nimeingia.
Nenye huzi mumza hapo Ngoya. You know who ya wiche la mundu kule hulimi. Womba he. Maleri eva anja mukiranga bali Ngoya. Inamaanisha wewe ni mzee wa heshima kubwa sana. Mupira kwa chini. Kwa sababu kazi yenye mzee amefanya hapa na mke wake mwenye tunakuja kumzika siku ya leo. Hii soko yote hapa, hii shamba yote, that is what we call development. Na mimi nakushukuru mzee for what you have done. Na mimi kama mkaazi wa Bukembe West, tutakuwa pamoja na tutaendelea kufanya kazi pamoja. La pili, nataka kushukuru kanisa yetu ya Catholic, hasa kwaya yetu. Na alawa na profesa, kaahi nasa na hata kawa mina kwa zini. Pia mimi nitawamina shilingi 1,020 siku ya leo. Nebia nano, umwa ni chief, baba kumbola wali orine de vakasa. Vakasa valiyo? Vali wae? Hello? Esese mwe, esese wodi niyas. Nikija hapa, sisi kama serikali ya county, kuhole kasi ala sana in the national government. And chief, I want to say thank you for kazi yenye mnafanya katika hii location, katika hii ward, na baka sabano nuliana nenda kwa sisi ni chere fukumi, omi na kwa baka sabefwe wewe. Hello? Hello? Najua vijana wa bora bora wako hapa. Najua kila mtu yuko hapa. Mimi nikisha maliza hapa, tukisha weka mama chini, mimi nitatembea na nyinyi hapa tu. Mwanangu mligawa na alio. Nikaambia kila mtu mwenyuka hapa, mimi sina wasiwasi. Tutembee hapa, mjue gavana yuko hapa na gavana ni mwenyeji wa Bukembe West. Hello? La pili. Mambo ya maendeleo katika sehemu hii ya Bungoma Town na Bukembe West. Kama huwa niko mheshimiwa David Gava na kama Furumana. Esele mengi la mosi, kama gava na pili wa jimbo la Bungoma. Nangis ya jimbo municipalities. Katika sehemu mbili ya Bungoma County. Bungoma Town na Kimilele Town. Municipality ya Bungoma Town, kwa sababu ya mipaka zenye zilikuwa huko nyuma, Baro walikiwa walichibicho ngeni Harava nende township. Lakini juzi nimeteua kamati. Na alo manaya ni kuexpand the boundaries ya municipality ya Bungoma. So that mukadha huwa hata ni huli ya nano, wangoi ya nano, it's just in town. Nikasema tupanue boundaries za municipality ya Bungoma town. Na tukaform task force, ikakuja wabane the stakeholders meetings. Kwa fikiri sana fuheziba chiefs, ward administrators in the MCA. Kwa alma kwa expand the municipality ya Bungoma town. So that the municipality ya Bungoma, ewe Harava, township, Tuti Marakaru, Bukembe West, Bukembe East, nende Sangala West, nende Kabula, nende part of Mateka, yosile municipality ya Bungoma town. Liye meli kwa fikiri sana. Report here, your HMR assembly ya Bungoma. Assembly ya Bungoma, where Shimi Hole Babisia, ne each SS and Ascended Nahokumuhono, Nava area near Hulianano, ever part of the municipality of Bungoma town. Man, ever part of the municipality of Bungoma. Chibarabaran Tahongoran Hugonam town, then I'll have the full authority. Ya Hungona Chibarabaramuno Hutamaka, a professor Kamahun. Naona barabara ni imagine. Na ndio kutakura hapo hata sasa kutakura hapo mitaa. Because kwa kutakura hapo kabru. Ile barabara ya Pamus Muyai mpaka Ndengero. Engine ile babisia ni part of municipality the next phase ya chisendi cha World Bank almost 110 million. Kwa kutakura hapo barabara hiyo mara mheshimiwa mnyinyi ungone Ebre paka ending.
Yes.
Ebarabara yeyo nebra. Itapanua uchumi eno hili la Bukembe West. Elarira kimiandu kwa sababu fedha mingi. Baada ya kuku ichara na kuku la bulime, evalie bulime la nini. Nono mwaka kweka mapesa kwa 2020-2021. Ebarabara yeyo kwa haki ya makle, mbo urecha, wele na yeti. Ureho kabru kutoka town. Jiko wako nechi barabara nchi wakungo na mtau. Iyo mtindo yenye tunaenda kuweka kwa hiyo barabara ambaye ni karibu kilomita.
Yes, Mr. Barbara.
Wanaborabora hoi. Nono liye nereza cha kuendela. Namba mbili kule nchua uongozi. Yanaku kula upwa mewe siva asia Bungoma County. Nao manaye ndisini siya kwanza chika ya nahure weli. Ni maneno ya masomo katika Bungoma County. Necha mene halasi mai na abu nanaye nukune ndema anabaka isani. Omu anama 7-8. Omu sasi wewese Kenya lata. Omu aninoka avi rirevulei. Kenya hanachi Alliance. Kenya hanachi Kamsinga. Kenya hanachi Lukulu. Lakini huwe la rasa asede nyalatao. Omu anoma anaina yuhasa abasa mskuli siengo. Na ama nae liwanchi ya sindu kwa liwangamati scholarship. Huye chalapumai, maakhenya na tawe. Yoma na wakwe babirire, malawele na ayeta esikikini yonu, ayeta umu anoyuni. Alecha ayete koleye, ayete mawe, ayete sile kilesisi. Mara kumuaka kwa kwanza, kwa 2018, kwa kula vana 105. Last year, 2019, kwa kula vana 106. Kuma wakwawe ele kuno 2020, wakwe wana karibu 650. Next year, we're not yet, wakuta kukwala wana karibu ele fundale nende 500. Kwa wale siye scholarship program. E program ya scholarship yeye, mama enuliana. Baba anawanone vachene vama, nuwa vecha huwa vadaktari, vecha huwa lawyers, vecha huwa engineers, vecha huwa economists, nge samu ele governor alijimu ya Bungoma. Mara program ino ya ye chenevan aliyo maifla nini ya nomanga maino alibame ito kutwele maino umu anewe umu anakavira Bamlanga Alliance Girls High School lakini kwa sababu mama hakuwa najiweza abelo umu anayoka achasa mloko school itwele lakini badaye tukamweka kwa scholarship program yet sayuma anweyo ali Alliance Girls High School. Kulele ndomana niye ndomana ni roho. Ngomana ino kakola 8 wa kwanza 2014 kaga kama 325. Kama NDC webuye East. Kwa nama iwe mbofu sabonata omwana ino sane defisita omwana ino kera kacha kari pita 2015 mstandard 8 kando waka maximia mia tatu tamanata kubala vasa azile nyalata omwana ino kai uha mstandard 7 2016 kecha kaha wala standard 8 2017 kando waka maximia ine 25 kwa sababu tukua tumeanzisha kama kwa kia scholarship omwana ino kwa mbukua 2018 kacha Kapsabet High School omwana ino saaya ino form 3 Kapsabet High School. Sasa kaba isiyo sili, isiyo wano mbukumba kwa mkumbuki wale kwa mbukumba the government mulijimbo ya mbukumba is the governor scholarship ni mbukumba omundu wale Barack Obama a scholarship niye tombo ya kanjisia niyo Barack Obama kanyole kana niyo rarao ya Obama kanyole kana Amerika ni Obama kebulu. So the foundation of any economy, the foundation of any society is education.
Yes.
Malazima esese ni migawa na wali jimbo ya Bungoma tutaendelea kuweka mawazo yetu kwa maneno ya masomo ni Bungoma anano kunaendelea huu yetu hata tuna kijana moja boda boda.
Yes.
We nini we enangeni omwana we kabila kucha atiki gadi la utunga lakini pia mtoto wake tutamweka kwa scholarship. So tutaendelea kusaidia kama sio sili msi ya na kona na ye chama iwas eluku ye chama na bewe bache school no holo rio rio no yeta e society o yete holo o yete community yosios la mwisho kama huwaka ka BBI manyele mweshimewa mwenye saro mleta lakini BBI ilio nesese nge governor wali chimbo ya Bungoma na wa mstari ya mbele hutetele kama huwaka BBI nefwe kwa vandu vee kandwi mwoye mwenye lino huwe la BBI ya proposal ili kama chao huwelesha chiko constituency chitalu katika Bungoma county e constituency niye kwanza niyo lazima we will split it because it's the biggest constituency in the entire region of Western Kenya. Erika Andui constituency. Kandui, how to split at the right time, kane kulaga kime kutano, kukole consultations, then the chiefs, then everyone, so that kumanye kusplita kandui mungi la si. Lakini kumu kwa risa ki constituency, mweshime wa mnyinyi ino, awele anyo, kusidi ya fiyewe, anyo la chiminyo nini amoja chonge. Maane ne chiwo ni munani. Mheshimiwa Waluke ni ne chiwo ni chitaru esiris. Anyola chimilio ni mia moja. Na ono kwa esina ka splita kandui. Baraka kunyola chimilio ni mia moja. Ipa kuna nyola na chimilio ni mia mbi. Mambri hili. So, maneno ya BBI ike inakuja. Ulete bibi bindi niyo halela jisendi. Halela jisendi mkaunti. Kwa 15%, hata 35%. Vile vile vya kina mama, vile vile vya kina youth, hiko na vitu zingine mingi sana huko ndani. Lakini jese nya huu msaya, gevaa menyo, vaa Bungoma, nenevaa menyo, vaa kandui, mbo efwefwe, lazima tuangalia nini hiko ndani ya BPI, alafu si uimge kukono. Nenome nini, vaa kandui, mkwaya mwenye simu sila. Kavali, kwenye kumone Bungoma county, lazima tuanzie headquarter ya Bungoma County. Bungoma County, hata today imaye, wenu uchamu mwibafu kwa isinga. Na wikila mwibafu kwa isinga, wanjila, wanjila hivi kerenda mwemurwe. Wanjila wae. Sasa sisi kama serikali ya county ya Bungoma, lazima tutengeneze town yetu, kuwe la vana nevecha vakali, nevecha Bungoma, kema lecha Bungoma town. Nevecha Bungoma town ni ilikili. Nevabona bali county ilikili. Nono lazima tutengeneza town yetu. Tuweke mipango mizuri. That is why tunachengeneza dual ya kutoka Muskoma. Paka Kandui. Tunachengeneza stadium. Tunachengeneza hospitali. Na barabara zingine huko ndani ndani. na hiyo ni kutengeneza town yetu iwe nzuri, so that watu wakija wageni wakiona wawe na sisi. Sinaenda kucha kama kwa Galita, kama uagniko mheshimiwa. Kama huwa niko mheshimiwa profesa kama Kolo Manano, mambo ya heshima, sisi tunataka kuuliza viongozi wote, and I'll speak this kwa sababu tuko hapa na media, kwa sababu sisi kama viongozi wa Bungoma, hasa mimi kama governor wa jimbo la Bungoma, we want respect from any leader, whether you are coming from Kakamega, whether you are leader in this county, that let's respect each other. Tuwe na heshima when you come here as a leader from other county. Respect the local leaders. Make sure that you have that respect na sisi tukuheshimu. But if you don't respect us, sasa hiyo itakuwa maneno mengine. Lakini sisi tunauliza that national leaders anywhere. Wewe ukija hapa, kama umetoka Kakamega, kama umetoka Trans Nzoia, kama umetoka siji wapi, sisi tunataka, we want to be respected as the leaders of this county, because we are elected leaders and we expect that anybody should know that and respect us as elected leaders. Maneno ya BBI, wacha nizungumuze kwa Kiswahili kidogo na Kiingereza kwa sababu wameniuliza nyongee kwa Kizungu na Kiingereza. We are here to mourn a great lady, a mother of all of us, a wife to a great Ford Kenya member. We are here to mourn Mama Agnes, who has been a staunch supporter of our party for decades. As we do that, we must remember that we have a national conversation going on in this country. A conversation about rearranging and ensuring that we pull together as a country. That is why the President, His Excellency the President, the President Uhuru Kenyatta, came together with the right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, had a handshake to pull all residents, all Kenyans together. And that is now we have a conversation around BBI. I, as the coordinator of BBI in Bungoma County, I want to say this, that without any fear of contradiction, that we, the people of Bungoma County, we will support BBI on the basis that the biggest winner of BBI in this document is devolution. Na sisi kama magavana wa hii region, we said we will support it because we want more resources to come to the ground. Secondly, as Bungoma County, being given an additional 3 constituencies means that we'll get an additional 100 million per constituency, which is about 300 billion shillings. In addition to that, we also get additional money in relation to Kera. So because of 2 main factors, sisi kama viongozi wa Bungoma, tunasema we will continue propagating and building and helping to push the BBI vehicle ahead. Tunataka maneno ya IEBC, waende mbele, they do the verification of the signatures. Sisi hapa Bungoma, we collected in excess of 200,000 signatures against a target of 115,000 signatures. Kwa sababu watu wengi walijitokeza kutoa hiyo. So we expect that the national coordination team of BBI should present the signatures to the IEBC to verify those signatures, so that we then move the next process where we want the bills to be presented to the county assemblies across the entire country, and then move forward.